It's real, baby.
Hisia za mana nazijua, japo umri wangu bado hajafikia. We mtoto akishua, mwenye malingo saba na mwendo kama ngamia. Ninadiliki kukwambia, sababu moyoni nimeshindwa kuvumilia. Sana kama naumia, hebu nipe jawabu tukikuwa ndakuoa. Japo tunasoma, aina na majua mimi nitakungojea. Nakupenda sana, hata wazazi wako mimi nitawaambia. Japo tunasoma, aina na majua mimi nitakungojea. Nakupenda sana, hata wazazi wako mimi nitawaambia.
Hadu, hadu, hadudunda, cheki moyo na mbodunda. Hadu, hadu, hadudunda, cheki moyo na mbodunda. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Mi mwanza kona fanya na kosala. Mi mwanza kota fanya niwe kicha. Mizawadi vi big bomb apple, ninakupa unaleta madeko. Washikaji naona vicheko, minakonda mikwa jili yako. Mizawadi vi big bomb apple, minakupa unaleta madeko. Washikaji naona vicheko, minakonda mikwa jili yako. Japo tunasoma, aina na majua mimi nitakungojea. Nakupenda sana, wazazi wako mimi nitawaambia. Japo tunasoma, aina na majua mimi nitakungojea. Nakupenda sana, hata wazazi wako mimi nitawaambia.
Hadu, hadu, hadudunda, cheki moyo na bodunda. Hadu, hadu, hadudunda, cheki moyo na bodunda.
Beyond, baby.